chinekene mere m were kpebie na chineke dere m mma nwachukwu ọ dịkwazịrị gị mma ka m jụọ gị ibe ri agọ ọ bụrụ na chineke dere gị mma kpọọ ya ikwe boy in pain, or their children from calamity, for they shall be offspring blessed by the Lord, and their descendants as well shall be blessed.
Healing.
speak again. Let the deaf hear again. Even the deaf shall rise in the name of Jesus. Healing minister. For the glory of God. For soul winning.
Heal my sickness, Lord.
Salus animarum.
Yeah.
You are the changeless changer.
Saving me, Lord. Now go to my cabin.